ndị asara uwe ha n'ọbara nke nwatụrụ Chineke. Kedu ihe iche na ị ga-emere Chineke wee kwụọ ya ụgwọ ọbara awụfu n'obe n'ihi gị? Ọtụtụ mgbe ka ụmụ Chineke na-atọ n'ịyọ Chineke, mere anyị nke a, mere anyị nke ọzọ, ma chefuo ikere ya n'ezi ọrụ ahụ nke nne, nna, nwanne maọbụ ikwu na ibe gị na-apụghị ịrụrụ gị. Ma Jizọs bịara bụrụ ibu arụ ahụ nke chere mmadụ na-akwụghị ụgwọ ọbụla. Ọ gịnị ga-egbochi gị iguzo otu ugbu a febere Jizọs anyị aka otuto? Na-agbanyeghị mkpa ọbụla nke ị nọ n'ime ya ugbu a, ebe anụ ọhịa niile, osisi dị n'ime ọhịa, ọ bụla dị kpakpando n'ọnwa na-atụrụ ya mma mma, ma na-akpọkwa isi ala enye ya. Nwa Chineke, ị makwa na ị nwere anya nọ ngwa mepe anya gị nke ọzọ ka ị wee hụ ịdị mma Chineke na ndụ gị. Lee ahụike ahụ nke o nyere gị, nwa, nwunye, akụnụba, di nakwa ihe ndị ọzọ eji enyere ndụ aka. Cheta na ego apụghị ịzụta ihe ndị a, ha niile bụ onyinye si n'aka Chineke. Chukwu, ajịja mma bụ nke gị o, eze mburu otito gị ribe onye nwe ụwa, hekele mụrụ oro gị papa.
Chukwu egosiwo na abụ chi n'ezie, ha mere ebe m obi m. Yeah.
bigide bigide rembe biebi ima maya ga digide hoga digide rembe biebi Jesus
ima maya ga digide digide rembe biebi ima maya ga digide digide rembe biebi
idima Jesus idima idima giga digide idu giga digide hoga digide rembe biebi onye nsa
Chineke.
Chineke anyị ga-agọzi gị ma oge ruo.